1, 2, 1, 2. Fresh kid, Snoopy na wevu. Niri bokate, tiringi na magero bokate. Data sebe bote ya power, kapena ufuno tamba na tawa. Nata bote baby afika, no king kuto for 1 hour. Nangai zuma potu fakasu, vitita chani kwenze house park. Nati baby na balo kuhuza, mairo venze wana pira wapwana. Nangali pusti kipa beti, ilo nipeze magelo zanya. Ino novela sono kutawa, baza bagetu kutamba tawa. Nibwerele baby adwala, nwe nimi sapoka pote kwa power. Oza kuma baby madwala, kazi kanko nina pasi madwala. Ilo nacho chanzo kunijinya, chizo ni chama, ningi mambama. Ninatenga tovara notaba, 10 mouse kuza kwa mama. Kutaboche baby afika, kubwere futu kukamba msoli. Sunzo langa na iwechi baby, pameno wonzo nijita asoti. Okay baby afevenyu, bwerati chaina futiri nyu. Fresh kid, ghetto story. YG's, Snoop, Aposto na mweo na kumona.
Master Records, the music lab.